Malu.
It ain't over till it's over, baby.
Bad man.
Nimeficha makovu, mtani nishapiga dili mbovu kwa miguu. Toka maisha mabovu, niko na tanga tanga sina jobu, yeah. Usone nipo kimya, mimi ni mtu mbaya. Tanambia nini maisha haya, hey. Usini judge, vita vingi mepitia, siamini kama nimepona, yeah. Maumivu kibao, nimeumia wakati ninasaka dona.
Watoto sita wana baby mamas, alafu watoto wote low key no drama. Nataka kunipa mtoto saba fanya kuinama, unipe sarakasi nyingi kama baby drama. Mimi da kubwa kweli soko, mini levels international, sinipimie loko. Sina team kama team basi miki ngoko. Nilichofanya kuipa nguvu tu gang ya korosho. Na sijawahi kuwa tajiri so siwezi hata kufilisika. Ukishindana na maskini babo taibika. Na wa watoto wa Gen Z wameumpika, kauli yao mbiu weka pesa kwanza manika. So cash shoes, everything around me, cream with the money, yeah. Dollar dollar bills, yo. Sinona tight face, take a funny. Na ukintaka kwa stage, weka 10 million.
Usini judge, vita vingi mepitia, siamini kama nimepona, yeah. Maumivu kibao, nimeumia wakati ninasaka dona. Ni usini judge, usini judge, usini judge,
usini judge,
usini judge.
Na pay visit wa uno na pay visa, tafuta pesa wanu nyamo kwa munu na stay visa. Si zingatia lichotoa, zingatia na choingiza. Yani mtoto funny trigger ni utasema zailisa. Mgini nisha you a fake relation, kwangwa zinatija soti deti demu mkala mbea miliki hata nida. Minajua na chofanya vositaji nisifiwe, kwa tukigoma ujiji sabuni ni jiwe lego. Na suchezi homo ni kutunzwa, bali na chofanya ni utamaduni kutunza. Sikuzi situmiki ni kondani na jitunza. Na uopepo suabari lo tuko mwaza kwa tunza. Na mtabadili kambia mana bongwa mnachagua. Tamcheza piche za uche na tafta pesa za nguo. Yani mishemishe kikwete watu wanacheza segere. Na ukicheti uko mtani wono kumbupu njege.
Usini judge, vita vingi mepitia, siamini kama nimepona, yeah. Maumivu kibao, nimeumia wakati ninasaka dona. Mi usini judge, usini judge, usini judge, usini judge. Mi usini judge, usini judge, usini judge, usini judge. Mi usini judge.
Mixed Weezer.